Matthew, eating kitchen. I'm open for who now. asị na ọ dịghị onye ọbụla nke ga-abụ oru nke nna abụọ na ọ ga-ahụ otu n'anya ma ọ bụ lelie otu ma ọ bụrụ na ọ bụghị otu a ọ ga-akpọ otu asị ma were onye nke ọzọ ọ bụrụ na ị kwere na mmụọ ọjọọ ị mere nke ọma ikwekwa nna chineke ị mekwara nke ọma kama ihe m na-atọgbọ n'iru mgbe niile bụ mgbe ị gbachara ọsọ anya kwụrụ n'oche eze chineke wee gụọ maịlụ ndị anyị mara ma mana ihe mwa na-ekwu bụ ekwensu aga m adị ndụ kpọ isi ala nye gị ọsọkwa gị nwee kpọta ụwa niile onye meriri emeri ka ịbụ ọ bụ na aha Jizọs Kraịst gị kere niile ga-eru ala onye ọjọọ ọnụnụ ji anụ ụgboro irutere ebe udo dị nsu ya ọkụ ọ bụ ihe a ka ndị mmụọ ozi ji tie mkpu akwa mgbe ha hụrụ ka a na-achụrata ya n'ụwa asị he o ahụhụ adịrịla ụwa onye ọjọọ ọnụnụ ji anụ ụgboro na ala kwụ lee na ihe gwara chineke na-atụghị egwu ọ bụ gịnị ka ị chọrọ nwa m Job bịa n'ebe a ọ bụ na ị maghị na onye zuru oke ka ọ bụ ihe a ka nna m onye bụbe na-ajụ lee n'ihe gwara ya ka ịhụ na iwu onye ọjọọ ọ bụ site n'ijegharị n'ụwa ị na-ejegharị n'ụwa aka pụkwara lee n'ụwa ekwentị ọnụrụzi ya nụrụ buru asị gị gbam n'ahụ hapụ na ịma aka ekwentị amaghị m onye bụ
ekwentị akwa ngwara gaba n'ihere ga eme gị onye iro kwa ngwara gaba n'ihere ga eme gị
ekwentị akwa ngwara gaba ekwentị hapụ na ịma aka biko gbam n'arụ eso na amụ jide
ekwentị akwa ngwara gaba n'ihere ga eme gị onye iro kwa ngwara gaba n'ihere ga eme gị ekwensa kwa ngwara gaba n'ihere ga eme gị onye iro kwa ngwara gaba n'ihere ga eme gị
kama chukwu kpọmasị ụwa niile kpọmasị maka onye chukwu kpọrọ asị ụwa ya jọgbu onwe ya
ekwensa kwa ngwara gaba n'ihere ga eme gị onye iro kwa ngwara gaba n'ihere ga eme gị
ekwensa ọnụnụ si anụ buru asị gị hapụ n'ime aka ekwensa imekwa elu ma ala ụwa jọ mma
ekwensa kwa ngwara gaba n'ihere ga eme gị onye iro kwa ngwara gaba n'ihere ga eme gị ekwensa kwa ngwara gaba n'ihere ga eme gị onye iro kwa ngwara gaba n'ihere ga eme gị ekwensa kwa ngwara gaba n'ihere ga eme gị onye iro kwa ngwara gaba n'ihere ga eme gị ekwensa kwa ngwara gaba n'ihere ga eme gị onye iro kwa ngwara gaba n'ihere ga eme gị ekwensa kwa ngwara gaba n'ihere ga eme gị onye iro kwa ngwara gaba n'ihere ga eme gị ekwensa kwa ngwara gaba n'ihere ga eme gị onye iro kwa ngwara gaba n'ihere ga eme gị ekwensa kwa ngwara gaba.